I'm going hard, I'm going high. One be the squad, one come a dad. One for the peace, one for the streets. One pick a yak, one quit a heat. I'm going hard, I'm going high. One be the squad, one come a dad. One for the peace, one for the streets. One pick a yak, one quit a heat. One star Saudi, naongea na watu power. Niko proud African Bantu. Naposema na kamia katu swab. Mola yuko na mikira one two. Heshim na posep, napo pika kip. Kono moja huku sina help, niko bali. Gas gas pita kira hali. Kwenye njia zako unapanga mistari. Pita kuotea mbaka zari. Ishi kwa kujua kila siku utayari. Imani mbona si mbona wangu tulinde. Nikipata kike ni kontroli siinge. Haraka na sanuka kama mtoto unilinde. Maisha bado msondo goma goma na sikinde. I'm going hard, I'm going high. One be the squad, one come a dad. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one quit a heat. I'm going hard, I'm going high. One be the squad, one come a dad. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one kira heat. Nani alisema kama neno anaua. Sifa za kupakwa rangi zina wasusua. Zua, jitihada unifanya kuwa. Kila mada kama sio mada undagundua. Kivuli huja bada kumbua. Najua, ota bada jana kutusua. Dona kaza mzore, sifa kama dore. Akiri unaituma kwenye kila shohore. Na kambali na ikimbia simbuli. Mbubu nina basi nitakuwa hata kuli. Niwema kwenye kila mashuhuli. Chaka chaka na chaka visha misuli. Zuli kiongozi kwenye kila njia yangu. Mokozi na yeweza okoa jina langu. Kiongozi kwenye kila njia yangu. Mokozi na yeweza okoa jina langu. I'm going hard, I'm going high. One be the squad, one come a dad. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one quit a heat. I'm going hard, I'm going high. One be the squad, one come a dad. One for the peace, one for the streets. One peke yake, one quit a heat.